Hell is a bad man thing. Be that king. Cause I'm fully in. Alright. T-T-T-T to the Adam and the Marty D-A-T. Again, girl, them to come.
Mavo on the beat.
I'm a Baba Sanka, see you, my vagina. See you, my vagina. I'm a Baba Sanka, see you, my vagina. I'm a bigger simu yangu siku na mchana. I'm a Baba Sanka, see you, my vagina. See you, my vagina. I'm a Baba Sanka, see you, my vagina. Telephone ringu siku na mchana. Nijua mini nyama kwa saina daisu. Mungu smoking di papu jini eki bring blue. Mini street mini chokus kwa saina die glue. Na mapenzi sa niumize kwa saisi die blue. Kauna nipe unipe boro si fold. Kauna penda si tengwe ni follow basi kwa loop. Kinipe a space na kupeleka kwa moon. Nekifwene sema time kwanza vile eko noon. Arapenda namba saba suna mkimbizo kwa win. Ite mara saba bado sizi come quick. Kama siku zote saba manze mina make quick. Manze moto anataka sony fire mina bring so. Hana nikunywa kini daddy. Mina mpanish you mean yo daddy. Letter madi ngonywa pa mean yo madi. You call addicted mean yo na deal. Arapenda mama zanga see yo ma vijana. See yo ma vijana. Arapenda mama zanga see yo ma vijana. Arapiga simu yangu siku na mchana. Arapenda mama zanga see yo ma vijana. See yo ma vijana. Arapenda mama zanga see yo ma vijana. So mi telephone ringu siku na mchana. So baby watch a missionary so sa ride back. Finna ni official man si fila na ni tie. Sija anza ndo ni melan kwa tie. Nakula nyama mbichi and don't ask me why. Nipe kicho nipate we song. Warm lips zangu siku kam na kandom. Mede mende bile pepa aji ski na kaham. Mekitana na nikumbuzo mora na sito. Hile kiu noko na yo manze si wizi west. Hii na imada manze iwe delete. Kabla batu beta manze minyo depressed. Na haki kuwa msana na choku regulate. Fika uduma namba mbajo siku uji alie juu mfate uko mbajo sisuki. Nenda ronga jani sifuki na misi wanakuri so faka zikuri. Arapenda mama zenga siyo mafijana. Siyo mafijana. Arapenda mama zenga siyo mafijana. Arapiga simu yangu siku na mchana. Arapenda mama zenga siyo mafijana. Siyo mafijana. Arapenda mama zenga siyo mafijana. So mi telefona ringu siku na mchana. Ojende duanyore.
Bad man, again, gal in the car.